bayaanka todobaadkan ka soo baxay ururka ardayda caafimaadka Nigeria ee loo soo gaabiyo NIMSA ayaa daba socday sii deynta arday la'aantu tan 15-kii August markii kolegyadooda la weeraray iyagoo ku sii socday shir ka dhacayay Koonfur Bari ee gobolka Enugu. Ardayda ayaa ka kala socday jaamacadaha Jos iyo Maiduguri. Ururka NIMSA ayaa amaanay sida degdega ah ee loo soo badbaadiyay ardayda, wuxuuna sheegay in ay muujinayso awoodda ciidamada Nigeria. Laakiin ururku waxa kale oo uu mas-uuliyiinta Nigeria ku buriyay inay xaqiijiyaan in khatarta afduubka gebi ahaanba meesha laga saaro. Furtuun Olaye waa afhayeenka qaranka ee ururka NIMSA, VOA-da ayuu qadka taleefanka ugu waramay.
Although we are happy that the security agency were able to rescue our colleagues and they are actually all good,
waxa uu yiri inkastoo aan ku faraxsanahay in hay-adaha ammaanku ay awoodeen inay badbaadiyaan asxaabteena, haddana runtii dhammaantood way wanaagsan yihiin, ma jiraan dhibaatooyin halis ah, laakiin ammaan darrida ayaa weli ah mid aad u sarreysa, gaar ahaan dadka barta xirfadan caafimaadka. Waxay abduubi karaan dhakhtar kooxuu si uu u daweeyo qof ay qaraabo yihiin oo xanuunsanaya. Booliska Nigeria ayaa sheegay in 20 ka mid ah ardayda caafimaadka, dhaqtar iyo 6 qof oo kale oo maxaabiis ahaa laga soo badbaadiyay kooxii abduubay, iyagoo badqaba bartamaha gobolka Benue. Jimcihii bishan August ay ku beegnay 23-ka, maamulka ayaa sheegay in wax madax furasho ah aan la bixin. Saraakiisha booliska Nigeria ayaa shir jaraa'id qabtay iyagoo ay weheliyaan arday la soo badbaadiyay. Ardaydan ayaa shirka jiraa'id kadib lagu wareejiyay mas-uuliyiinta iskuulladii ay dhiganayeen. Kayore Egbatokun waa taliyaha booliska Nigeria.
This process was made possible through the activation of security network agencies, community engagement.
Waxa uu yiri guushan waxa ay ku suurtagashay howlgelinta hay-adaha amniga, ka qaybgalka bulshada iyo howlgelinta saraakiil xirfad sare leh oo farsamayaqaana. Sidoo kale waxaa la sii daayay 7 la haysto oo horey ugu afduubnaa dambilayaasha arxanka daran. Maamulka Nigeria ayaa la halgamaya sidii ay u joojin lahaayeen mujado amni darro ah oo ay ka mid yihiin afduubyo madax furasho ah. Sanad kastaana kumanaan Nigeriana ayaa la afduubaa, kiisaskaasi badankoodse lama soo wariyo. Dadka falanqeeya arrimaha ammaanka ayaa qaba maamul xumo, iyo Nigeria oo ku jirta waqti adag oo dhinaca dhaqaalaha ah ay xaaladda uga sii dareen. Jidi Omeje waa falanqeeye dhanka amniga ah oo fadhigiisu yahay magaalada Abuja. Wuxuu dhawaan soo saaray warbixin falanqeynaysa waxyaabaha keenaya amni darrada Nigeria.
If you take a look at the analysis, you see that, you know, the whole thing boils down to bad governance, but ineptitude, corruption, despotism, you know, so
waxa uu yiri haddii aad u fiirsato falanqaynta, waxa aad arkaysaa in arrintii oo dhami ay ku soo ururtay in dowlad xumadu ay tahay waxaan keenaya arrimahan badankood. Dacad darri, musuqmaasuq iyo niyad jabin waa xaaladda quusta ah ee ay dadku ku sugan yihiin, taas oo keentay xeerarka amni darrada ee aan la aqbali karin. Dadku hadda ma haystaan wax xakamaynaya, wax kasta oo xumaana oo afduubku ku jiro ayayna ku kacayaan. Nigeria ayaa sidoo kale la halgamaysa sidii ay u xakameyn lahayd kacdoonka Islaamiga ah ee Waqooyiga Bari iyo rabshadaha ay wadaan kooxaha goosadka doonaya ee Koonfur Bari.